SBS Radio.
Sidii horeba looga bartay sanadkan xildhibaanka tirsan xisbiga liberaalka ayaa sheegay in la gaaray waqtigii la yareyn lahaa barnaamijka dadka soo galootiga loogu soo qaado Australia. Shacabka Australia ayaa la filayaa inuu gaaro 25 milyan oo qof bisha soo socota. 10 sano ka hor waqtigii la saadaalinayay in Australia shacabkeedu gaaro 25 milyan. Laakiin markaan ma aha qofkii aad ugu doodi jiray soo galootiga in la yareeyo oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore Tony Abbott, kan hadda leh hal dhimo ee waa Dean Smith oo ah senator West Australia laga soo doorto. Isagoo la hadlaya ABC-dana waxa uu yiri:
I'd like Western Australia, Perth for example, to enjoy the benefits of population growth. I'd like regional communities across Australia to enjoy the benefits of that. But I also want to make sure that other cities are immune from.
Waxaan jeclaan lahaa in West Australia, gaar ahaan magaalada Perth, ay ka faa'iido kororka dadka. Waxaan jeclaan lahaa magaalooyinka yaryar inay ka faa'iidaan, laakiin waxaan sidoo kale rabaa in magaalooyinkaas ay ka difaacan yihiin saameynta xun ee kororka dadka oo faraha ka baxa. Waa inaannu helnaa waqti aannu ku neefsanno oo kaga fakarno tallaabada xigta, dibna u eegno wixii dhacay. Waxaa la shaaciyey asbuucii la soo dhaafay in soo galootiga Australia ay soo qaadato sanadkiiba ay aad hoos ugu dhacday, ayna gaartay 163,000 sanadkii, taasoo ah tiradii ugu yarayd muddo 10 sano. Ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto inay soo qaadato soo galootiga.
We want to keep on recruiting the best and the brightest, but we should not take one more person into Australia as an immigrant.
Waxaan doonaynaa inaan soo qorano oo soo qaadano dadka ugu fiican, ugu caqliga badan, uguna cilmiga badan. Mana aha inaannu soo qaadano qof aan ahayn, qof aanu u baahanahay ama aan rabno. James Pearson oo ka tirsan rugta ganacsiga Australia ayaa sheegay inuu jiro case dhaqaale oo ah in dad soo galootiya ay Australia soo qaadato. Laakiin wuxuu SBS-ta u sheegay in si loo yareeyo ariiriga iyo culayska xagga guryaha iyo wadooyinka ah, buu yiri, ma aha in dadka la keeno inay tagaan oo kaliya Melbourne ama magaalada Sydney.
Australians would and should always get first look in, first opportunity, but quite frankly, particularly outside of the major population centres, it can be quite a struggle for businesses to hire locally. I think it's really important that we
shacabka Australia waa inay markasta noqdaan kuwa mudnaanta koowaad la siinayo. Runtiina, gaar ahaan waa in la eego magaalooyinka aan ahayn kuwa waaweyn oo dhibaato ka qabsato in ganacsatada goobaha qaarkood ay helaan qof meesha degan oo u shaqeeya. Waxay ila tahay inay lagama maarmaan tahay in lagu dhiirageliyo muhaajiriinta xirfadda leh inay degaan goobaha shaqooyinku ka jiraan ee aysan isku aruursan magaalooyinka waaweyn sida Melbourne iyo Sydney. Mar kale ayay soo galootigu asbuucan warbaahinta qabsadeen. Markii Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull uu sheegay in Melbourne ay ka jirto waxaa loo bixiyay African gangs ama burcad dadka ku dhibaataysa Melbourne oo Afrikaana. Mr. Turnbull ayaa la weydiiyey inuu taageersan yahay hadalkii wasiirkiisa arrimaha gudaha Peter Dutton uu ku yiri dadka Melbourne way ka baqaan inay dibadda u baxaan habeenkii iyagoo ka cabsanaya kooxa burcada oo Sudanis ah. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Afrikaanku inay yihiin dad shaqo badan oo ay waddanku aad ugu faraxsan yahay, laakiin
But the fact is there is a gang issue here and you're not going to make it go away by pretending it doesn't exist. At some point you've got to be fair dinkum and you've got to acknowledge that there is a concern. People are concerned.
Laakiin xaqiiqdu waxay tahay inay jirto dhibaato burcad ama gangs, dhibaatadaasna iskama tagayso haddaad iska dhaadhiciso inaysan jirin. Waa inaad runta u soo degto oo aad qirto in walaac jiro, dadkuna ay walaac qabaan, ayuu ku soo gabagabeeyey Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.